Mwani mwanumvela konse kumoni, takumananso mprogramia tisanthule Bible pano pa wairesi yanu yokondeka. Ine ndakondera kwambiri kuti tili modzi mu program imeneyi yomwe matipatsa mpata inuyo ndine kuti titithe kusanthula mawu a Mulungu kuchokera mbuku lopatulika. Lero tikupitirira ndi ulendo wathu wa mbuku la Weruza, kuti kuti lero mbale Osman Chilola Amanda akhale kutsogolera ku Weruza chapter 6 tiyambira verse 36 ndipo ndikhupe kuti apitiriranso kutitsogolera mu chapter 7 gawo chabe. Nkhani yayikulu lero ndi yoti Mulungu kupulumutsa ana a Israeli kuchokera kwa kudzera mwa Gideon. Tieni tikhalire limodzi.
Ndikupatsani moni wakumwamba inu okondedwa anzanga pa ulendo mu dzina la Ambuye wathu Yesu Khristu. Tieni tsono tiyambe ulendo wathu ndi kuona kuti mu ulendo wapitawu timakambirana kuchokera pa Oweruza chapter 6 verse like 1 pana 35. Mene tidaona zakugalukira kwa Israeli kwa chinayi ndi kuti Mulungu awalanditsa kupyolera mwa Gideon. Ndipo lero tipitiliza pa chapter 6 chomwechi cha Oweruza kuyambira verse 36 mpaka na tikalekeza mu chapter 7 verse 25. Mene tione kuti Yehova akuombola Israeli kupyolera mwa Gideon. Tsono pamene timatsiriza programu yata, tidatseka ndi mawu kuti Mulungu akafuna kuntuma munthu amalonga mzimu wake mwa iye. Tele amavala mphavu zakumwamba ndipo mantha onse amachoka. Komabe ngakhale mzimu wa Mulungu unali mwa Gideon, anali akukayikabe ndipo anapita kwa Mulungu ndi ganizo lake. 36. Ndipo Gideon anati kwa Mulungu, mukadzapulumutsa Israeli ndi dzanja langa monga mwanena, taonani, ndidzayika chikopa cha ubweya popunthira tirigu pakakhala mame pa chikopa pokha ndi panthaka ponse powuma. Pamenepo ndidzadziwa kuti mudzapulumutsa Israeli mdzanja langa monga mwanena. Ndipo kunatelo pakuti anauka mmamawa naafinya chikopacho naakamula mame apa chikopa madzi ake odzala mbale. Tsiku lina anapita kwa Mulungu Gideon ndi kufusna kupeza chitsimikizo ngati Mulunguyo adzamupambanitsa pa nkhondo yowombola ana a Israeli. Pano Gideon akupempha chizindikiro chakuti chikopa chikhale ndi mame pakuuka mmawa, pamene malo ena ali wonse pamalopo popunthira tirigupo pakhale powuma. Pakucha mmawa anaona kuti zinachitikadi monga momwe iye anafusira, ndipo anafinya madzi ochoka kuchikopa odzala mbale. Kenaka tsiku linanso anafusa kuti pamalo ponse pakhale mame kupatula chikopa chija chikhale chowuma, ndipo zinachitikadi monga momwe iye anafusira. Ndiye pamene tiwerenga pa Hosea chapter 14 verse 5 tipeza mawu akuti ndidzakhala kwa Israeli ngati mame, adzachita maluwa ngati kakobo ndi kutambalitsa mizu yake ngati Lebano. Okonedwa anzanga pa ulendo, munkhani ino tikupeza Mulungu akulonjeza kukhala pakati pa ana a Israeli pamene analapa machimo awo. Ndiye pamene timasulira nkhani ya mame kukhala kuchikopa pa chizindikiro cha Gideon, zikutanthauza kuti Mulungu anali kulonjeza kukhala ndi Gideon yekha pamene adani ake ena onse adzakhala wowuma. Mwa njira ina chizindikiro cha mame pa chikopa chikuimira kuti Gideon adzalandira mdalitso wapadera kuchokera kwa Mulungu pamene adani wake onse adzalandira chionongeko. Tsono pamene tibwelera ku verse 34 ndi 35 tipeza kuti anyamata ankhondo ochokera ku madera osiyanasiyana abwera atava kulira kwa lipenga. Komabe anali kuoneka kuti Gideon sanali ndi mtima wotsimikizika kutsogolera anyamata ku nkhondo. Koma pamene tilowa mu chapter 7 ndimene tipeza kuti Mulungu ayamba tsopano kumulimbikisa mtima. Tiyeni tilowe mu chapter 7 ndi kuwerenga verse 1 mpaka 9. Mene tiona anyamata 300 atasankhidwa. Verse 1. Pamenepo Yerubala ndiye Gideon ndi anthu onse okhala naye anauka mmamawa namanga misasa pa chitsime cha Harod ndi misasa ya Midian inali kumpoto kwawo pa phiri la More mchigwa. Ndipo Yehova anati kwa Gideon, anthu ali ndiwe andichulukira kuti ndipereke Midiani mdzanja lawo, angadzitame Israeli pa ine ndikuti dzanja la ine mwini la ndipulumutsa. Tsopano Gideon akulowa pakati pa anyamata wake, ndipo akupeza kuti analipo 32,000. Ndipo iye amaona kuti anyamata awa anali osakwanira. Ichi ndi chifukwa chakuti Amidian anali wochuluka ngati dzombe. Koma anthu amenewa anali osakonzekera bwino, koma pakuona gululi, munthu akhoza kuona kuti agonjetsa Aisraeli. Mwachimenechi, ine ndikuganiza kuti mwina Gideon anali pafupi kuliza lipenga kuitana anyamata wena akuonjezera. Koma taonani Yehova akumuuza Gideon kuti anali ndi anyamata ochuluka kwambiri, kotero kuti akadzapambana adzamba kunena kuti anapambana iwowa chifukwa cha mphamvu zawo. Iyi ndiyo nkhani imene Paulo pa 1 Korinto 15 verse 50 amanena kuti, koma ndinena ichi abale, kuti thupi ndi mwazi sizingathe kulowa ufumu wa Mulungu, kapena chivundi sichilowa mchisavundi. Okondedwa, pano Mulungu akupereka chifukwa chimene sangagwiritse ntchito anthu amene amadzimva kuti ndi amphamvu koma wofoka okha basi. Tele ndifuna kutsindika pano kuti iyi ndiyo njira yomwe Mulungu amatsatira angakhale masiku ano kugwiritsa ntchito zinthu zofoka. Tsono pachifukwa ichi tikuona kuti apatulapo anyamata opita kunkhondowa. Verse 3. Ndipo tsopano kalalike mmakutu a anthu ndi kuti aliyense wochita mantha na njenjemera abwelele nachoka pa phiri la Giliyadi. Ndipo anabwelelako anthu 20,000 mphambu ziwiri natsalako 10,000. Mundime ino tava kuti Mulungu akumuuza Gideon kuti awauza asilikali wake amene anali amantha kuti abwelele kwawo. Ndipo taonani kuti asilikali 22,000 ndiwo amene anabwelera. Tsono apa tikuona lamulo lija limene linaperekedwa pa Deuteronomy 20 verse 8 pamene pali mawa kuti pamenewo akapitawo aneneso kwa wanthu ndi kuti munthuyo ndani wokuchita mantha ndi wofumuka mtima, amuke na abwelera ku nyumba kwake ingasungunuke mitima ya abale wake monga mtima wake. Wokondedwa anzanga pa ulendo, pano tikuona chinthu china chachilendo. Mukumbukira ino kuti Gideon ndiye ujana ali kuomba tirigu pasi pa phiri kuopa Midiani. Koma pano Gideon yemweyo akunena kuti amene akuchita mantha abwelere ku nyumba, kutanthauza kuti tsopano iye anali wokonzeka kutumikira Mulungu. Haleluya. Tere pano tikupeza umboni wakuti Mulungu anamuita nadi ndi kumukhazikitsa Gideon. Tsono pano Gideon watsala ndi anyamala 10,000 woka, koma Mulungu akunenetsabe kuti akanali wochuluka anyamata amenewa, ndipo ayenera kupungulapo ndithu. Tere pano Gideon akulowa munjira ina yosefera anyamata wake. Verse 5. Ndipo anatsikira nawo anthu kumadzi. Ndipo Yehova anati kwa Gideon, aliyense akapiza madzi pa lilime lake monga akhatira galu, ameneyo amuike pa yekha. Mumwemo aliyense agwada pakumwa ndi kuwerenga kwa iwo akukhatira ndi kuika dzanja lawo kukamwa kwawo ndiko mazana atatu, koma ena onse anagwada pakumwa madzi. Verse 7. Ndipo Yehova anati kwa Gideon, ndi anthu mazana atatu akukhatira, ndidzakupulumutsani ndi kupereka Midiani mdzanja lako, koma amuke anthu awa onse yense kumalo kwake. Azanga, ndifuna pano mumvetsetse chifukwa pali phunzo lalikulu komanso pali phunzo lofunika kwambiri. Taonani kuti tikupezamo chiphunzitso cha kusankhidwa ndi Mulungu ndi kusankha kwa munthu. Chiphunzitso ichi chimanena kuti Mulungu anasankha kale opulumuka komanso osapulumuka kudzera kuchimene munthu amasankha yekha. Tsono tavetsetsani chomwe Mulungu akunena kwa Gideon. Iye akunena kuti asankha anyamata amene apite ku nkhondo ndi Gideon, koma adzasankha mwanjira ina ya kuwapatsa mwayi wosankha iwo wokha. Ndiye Mulungu akumuuza Gideon kuti atenge anyamata wonse ndi kupita nawo kumadzi. Ku mtsinjeko Gideon ayike padera. Anyamata wonse amene akhatire madzi ngati agalu. Ndi kuyikaso anyamata pa okha amene akugwada pakumwa madzi. Ndipo akunena kuti anyamata amene akhatira madzi ngati galu ndi amene ndifuna. Osati amene agwada pakumwa madzi ayi. Nkhani iyi ikutanthauza kuti anyamata aja ogwada pakumwa madzi akanafusidwa chifukwa chiyani anali kumwa madzi mwanjira imeneyi. Ine ndikukhulupirira kuti mwina akanayankha kuti samafuna kukamenya nkhondo ndipo amafuna kubwerera ku nyumba kwawo. Mumwemonso anyamata aja anakhatira madzi ngati galu akufusidwa chifukwa chiyani anali kumwa madzi mwanjira yotere. Iwo akanayankha kuti anali wokonzeka kutsatira Gideon ndi kukamenya nkhondo. Ndiye tavesetsani tsono chimene chikuchitika pano ndi chakuti Mulungu anapanga chisankho chake kale kuti anyamata 300 wokha ndiwo amene apite kuti akamenye nkhondo. Ndiwo pamene Gideon watengera kumadzi anyamata onsewa pakupezeka kuti ndi anyamata 300 wokha amene anamwa madzi ndi mtima wodzipereka kukamenya nkhondo. Kotero kuti chiwerengero ichi chikufanana kapena kuti chikugwirizana ndi chiwerengero chimene Mulungu anasankha kale. Mwanjira ina tikunena kuti kusankha kwa munthu kumachitika mkati mwa chisankho chomwe Mulungu anachita kale. Haleluya. Kapena tinene kuti Mulungu amapereka mwayi kwa munthu kuti asankhepo kukhala mgulu limodzi mwa magulu amene Mulunguyo anasankha kale. Anzanga, ndifuna muoneso kuti pamene anyamata aja anasankha kukamenya nkhondo akadati afusidwe, kuti kodi mumadziwa inu kuti anakusankhani ndi Mulungu kuti mukamenye nkhondo? Ine ndikukhulupirira kuti akanayankha kuti ayi samadziwa, koma kuti anali kufuna okha kukamenya nkhondo basi. Okondedwa anzanga Paulo, pachiphunzitso ichi anthu ambiri amapereka maganizo awo otsutsa. Tere ineso sindikukukanizani kutero ayi, koma mwenera kudziwa kuti kusankha kulipo ndithu. Chifukwa mukaona anyamata 10,000 aja anakhala aliyense anasankha yekha kumwa madzi mwanjira imene iye anafuna yekha. Ndipo tinenetse kuti Mulungu sadawawumiriza anyamata awa kusankha kumwa madzi mwanjira imene iwo anatenga. Tere lero Mulungu yemweyo kupyolera mwa mwana wake Yesu Kristu akuperekaso mphatso ya ulere yachipulumutso kwa inu ndi ine, monga muja adaperekeranso mwawi kwa anyamata kumwa madzi monga iwo anafuna. Okonedwa, ndifuna muone kuti mwayi uwu umaperekedwa moona mtima ndithu kuchokera kwa Mulungu. Tavana Ambuye Yesu pa Yohane 6 verse 37 akunena kuti chinthu chonse chimene anandipatsa ine Atate chidzadza kwa ine, ndipo wakudza kwa ine sindi ndzanta yakunja. Haleluya. Tere taonani mau awa ndi amene akutsindika kuti iwo amene Mulungu anawasankha kale, amene anawapereka kale kwa Yesu, adzapita ndithu kwa Yesuyo, ndipo Yesuyo sadzawataya ayi. Haleluya. Ndiye tinenetse pano kuti inu mukhoza kudza kwa Yesu lero mukafuna, ndipo inu mukapita ndiye kuti Mulunguyo anakusankhani. Koma ngati simupita kwa Yesu ndiye uthenga kwa inu ndi wakuti Mulungu sanakusankhani. Tsono pamene tiona anyamata 300 waja tipeza kuti anali anyamata wodzipereka olimba mtima amene anali okonzeka kumenya nkhondo ndi kupambana ngati gulu limodzi. Okonedwa, ichi ndicho chitsanzo chabwino cha mpingo lero. Mpingo wa Ambuye uyenera kumenya pamodzi nkhondo ya mdierekezi, osati munthu umodzi pa iye yekha ayi, popeza akatero munthuyo amaoneka kuti ndi wowukira. Verse 10 mpaka 25 tionamo kuti Gideon apambana nkhondo ya Amidian. 10, koma ngati uopa kutsika utsike naye pula mnyamata wako kumisasa, nudzava zonena iwo utatero manja awo adzalimbikitsidwa, nudzava zonena iwo ukarelo manja ako adzalimbikitsidwa kutsigira ku misasa. Pamenepo anatsigira ndi Pula mnyamata wake kuchilekezero cha anthu azida mmisasa. Ndipo Amidiani ndi Amaleki ndi ana onse a kumawa aligonile mchigwa kuchuluka kwawo ngati dzombe. Ndingamira zawo zosaverengeka kuchuluka kwawo ngati mchenga wa pamphepete mwanyanja. Ndipo pakufika kwa Gideon, taonani panali munthu anali kufotokozera mzake loto nati, taona kulota ndinalota. Ndipo tapenya mtanda wa mkate wa balele unakunkhulira misasa ya Midiani. Nufika mkuhema, nugunda nagwa, nupidigula kuti hema anakhala chigwere. Ndipo mzake anayankha nati, ichi si china konse koma lupanga la Gideon mwana wa Yoasi, munthu mu Israeli. Mulungu wapereka Midiani ndi amisasa wose mdzanja lake. Pano Gideon akulowa mchidziwitso china asanapite ku nkhondoyo. Iye pamodzi ndi mnyamata wake Pula akupita ku misasa ya adani wawo. Ndipo ali kumweko Gideon anava asilikali awiri akukambirana za maloto amene nsilikali mmodzi analota. Nsilikali mmodziyu akunena kuti analota mkate kapena kuti buledi akukunkhulira kapena kuti akugudubuzika, kenaka mkate uja unagunda hema ndi kugwetseratu pansi. Tele nzake uja sanavutike ndi kutanthauzira kwinayi. Iye adanena kuti zikuimira chipambano cha Gideon pa nkhondo yawo. Ndipo taonani kuti Mulungu anapangitsa Gideon kuti adzivere yekha mawu amenewa, komanso chikonzekero chake ndi kuti alimbikitsidwe. Verse 16. Ndipo anagawa amuna 300 akhale magulu atatu, napatsa malipenga mmanja a iwo onse ndi mbiya zopanda kanthu ndi miyuni mkati mwa mbiyazo. Ndipo ananena nawo, mundipenyerere ine ndi kuchita momwemo. Ndipo taonani pakufika ine pa chilekezero cha misasa, kudzali monga ndichita ine, momwemo muzichita inu. Pamene ndiwomba lipenga, ine ndi onse okhala nane, inunso muziwomba lipenga pozungulira ponse pa misasa, ndi kunena kuti Yehova ndi Gideon. Potero Gideon ndi amuna 100 anali naye anafikira ku chilekezero cha misasa poyambirira ulonda wapakati atasintha alonda tsopanoa. Ndipo anawomba malipenga naphwanya mbiya zokhala mmanja mwawo. Ndi magulu atatuwo anawomba malipenga naswa mbiyazo nagwira miyuni ndi dzanja lawo la mazere ndi malipenga mdzanja lawo la manja kuwomba. Ndipo anafuula lupanga la Yehova ndi la Gideon. Ndipo anayima yense mbuto mwake pozungulira misasa. Pamenepo anathamanga amisasa wonse nafuula na athala. Ndipo 300 anaomba malipenga, ndipo Yehova anakanthanitsa yense mzake ndi lupanga mmisasa nathawa mpaka ku Betisita, ku Zelela mpaka ku malire ya Aberemohola pa Tabati. Pano tili ndi nkhani ya njira yomwe Gideon anagwiritsa ntchito pomenyana ndi Amidiani. Taonani iye anagawa asilikali wake magulu atatu. Ndipo aliyense anapatsidwa zinthu zitatu zimene ndi mbiya, miyuni ndi malipenga. Ndipo miyuni kapena kuti nyali zinayikidwa mkati mwa mbiya ndi cholinga chakuti kuwala kwake kusaoneke. Tele izi ananyamula mdzanja la mazere ndi malipenga mdzanja la manja. Ndiye tikubvaso kuti pamene anali kufika ku nkhondo anayenera kufula kuti lupanga la Yehova ndi lupanga la Gideon. Tsono taonani kuti pali chinthu chochititsa chidwe pano, chimene ndi chakuti ngakhale anyamata amayenera kufula lupanga la Yehova ndi lupanga la Gideon, koma Gideon iyo analibe lupanga mdzanja lake ngakhaleso mdzanja la anyamata wake. Ndiye mwina inu nkudabwa kuti tsono zinatani kunkhondo kumeneko kupita wopanda lupanga. Yankhondera kuti ana Israeli anali pansi nthawi imeneyo pa ulamuliro wa Amidiani. kotero kuti iwo samaloledwa kukhala ndi zida za nkhondo. Ndipo ndi chifukwa chake Gideon akugwiritsa ntchito njira ya mbiya, nyali ndi lipenga. Ndiye monga tinanena kale kuti Amidiani ndi Amaleke anali anthu amene amakhala mchipululu. Magulu awa ndiwo aja analanda dziko la Israeli pamodzi ndi mbewu zawo ndi zinthu zina zonse. Ndipo chinthu china ndi chakuti anali kukhala mmagulu mosasamala konse ayi, kunena kuti sanali ndi gulu la nkhondo lokhazikika ayi. Tele anangokhala ndi alonda owerengeka amene amalondera mahema wawo. Ndiye anyamata a Gideon 300 aja anazungulira chigono cha Amidiani. Kenaka anali zalipenga ndi kuphwanya mbiya zawo. Kenaka moto unaonekera. Apa ndi pamene asilikali a Midian anauka kutulo kwawo nayamba kulasana weni wokha. Okondedwa anzanga pa ulendo, nkhani iyi ndi nkhani yayitali koma muli maphunziro a uzimu ambiri. Poyamba mundilole ndibwerere ku nkhani ija ya mame pa chikopa. Inu ndi ine lero tiyenera kukhala ndi mtima wopempha Yehova za madalitso mmoyo wathu. Kapena tinene kuti tiyenera kupempha Yehova kuti mitima yathu ifewe ndi cholinga chakuti tikhoza kumtumikira Yehova amene. Tamvani mau aja pa Hosea 14 verse 5 akunena kuti ndidzakhala kwa Israeli ngati mame, adzachita maluwa ngati kakobo ndi kutambalalitsa mizu yake ngati Lebano. Tsono pankhani ya mame, Mulungu analankhula kwambiri. Ndipo tavani miyambo 19 verse 12 akunena kuti mkwiyo wa mfumu ukunga kubangula kwa mkango, koma kukoma mtima kwake kukunga mame pansipo. Komanso pa Masalimu 133 verse 1 mpaka 3 Mulungu akuti onani kokoma ndi kokondweretsa ndithu kuti abale akhale pamodzi. Ndiko ngati mafuta a mtengo wake pamutu akutsikira ku ndevu, inde ku ndevu za Aroni akutsikira ku mkwawo wa zovala zake, ngati mame a ku Hermoni akutsikira pa mapiri a Ziyoni. Pakuti pamenepo Yehova analamulira dalitsolo ndilo moyo wonka muyaya. Haleluya. Okondedwa, pano paliphunziro lakuti inu ndi ine tifunika kuti tikudzidwe kwapadera ndi Yehova. Kapena kuti tiyenera kudalitsidwa mwa njira ina yokhala ndi mzimu wa Yehova kuti tikhale wosinthika mu mtima mwathu. Ndiye Hosea 14 uja verse 5 tikupeza kuti uthenga wakuti kakobo ndiye chomera chomwe ndi chosalimba. Ndipo Yehova Mulungu wathu akhala pa ife ngati mame, kapena kuti ngati uvula pa udzu odulidwa wowuma. Tsono tanthauzo lake ndi lakuti ngakhale kuti ife moyo wathu ukhala wowuma, Yehova adzafika pa ife ngati mvula. Haleluya. Ndipo ife tifunadi mzimu wa Ambuye kuti tikhale wokhazikika pambuye Mulungu wathu. Phunziro lina ndi lakuti koma tili nacho chuma ichi mzotengera zadoti kuti ukulu woposa wamphamvu ukhale wa Mulungu pa nkhope pa Yesu Kristu. Mau awa kupezeka pa 2 Korinto 4 verse 7. Koma Paulo pa Roma 12 verse 1 akuti chifukwa chake ndikupemphani inu abale mwazifundo za Mulungu kuti mupereke matupi anu sembe ya moyo yopatulika yokondweretsa Mulungu, ndiko kupembedza kwanu koyenera. Paulo pano akupereka chifukwa chakuti ife sitiyenera kudzitamandira mwa ife anthu aya, pakuti zinthu zonse mzanu. Mau atu kuapeza pa 1 Korinto 3 verse 21. Tsono pa chifukwa cha ichi thupi ili limene ndi zotengera zadoti ziyenera kuphwanyika kuti kuwala kwa Yesu Kristu kumene kuli mwa ife kuonekere, popeza ife tiyenera kuwala pa dziko lonse lapansi. Haleluya. Pomaliza pawana Akorinto 14 verse 8 tipeza mawu akuti pakuti ngati lipenga lipereka mawu osazindikirika adzidzikonzera ndani kunkhondo. Mawu awa akulankhula za uthenga kapena kuti kuchitira umboni kwa okhulupirira onse kuti ayenera kupereka uthenga wolungama ndi woveka bwino. Okondedwa, lero tiyeni tilekeze pano, koma timakambirana kuchokera pa Oweluzo chapter 6 verse 36 mpaka chapter 7 verse lake 25 mmene taona kuti Yehova akuombola Israeli kupyolera mwa Gideoni. Ambuye akudalitseni inu. Amen.
Ameneyu anali mbale Osman Chilola Manda utsogolera ku Central Mau Mulungu kuchokera ku Oweruza chapter 6 tinambira verse 36 ndipo talekezera mu chapter 7 pa verse 25. Nkhani yaikulu inali Mulungu gwisa ntchito munthu Gideon kupulumutsa ana Israeli. Mawa mtengo patali omwe tamva lero mprogramu ya tisanthule Bible pano. Programu inidaliso ndithu kwa anthu osina siyana, ndiye timakondwera kudziwanso kuti programu ikufikani bwanji komanso mudalitsika bwanji. Tidziwitseni potumiza ma SMS, ndipo mukamatumiza SMS zizindikirani kuti timafunitsitsa titadziwa kuti mukutumizira kuchokera kuti. Ndiye mukhozolemba SMS kunambala iyi 0833500222 0833500222, nkulembanso komwe mukutumizira SMS kandi umboni kandi manga pa programu iyi teroni ndithu. Mukafuna kulemba kalata lemberani ku Tisanthule Bible Box 52 Lilongwe, Tisanthule Bible Box 52 Lilongwe. Ambuye akudalitseni.